bazamile usohlukanisa buhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula sonwabile siyathandana bazamile usohlukanisa buhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula
Masibe happy, masibe happy.